ears and ding ding ding. Joe, come come, tucheze kochi kama wahindi. Mimi na wewe dam dam, kigemo sindo washindi. Una mapenzi kete kete, tufunge ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay, utanipora mabosi. Una mapenzi kete kete, tufunge ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay, utanipora mashangengi. Ni penzi la wawili.
Cause I love you.